so beautiful like an angel. Because African queen, she more than human being. I'm gonna make a wish that she'll fall for me. She made my heart go wild. Nakamilika kila sekta, ayoweseka moyo na wakamoto. Na pale napoteka, ananiteka. Mazuri wengi ila sina nguvu kwake. Sina sababu ya kumpenda yeye. Aseni uulize kwa nini sielewi. Sina sababu ya kumpenda yeye. She's the sunlight, the moonlight, candlelight. Amenichanganya changanya kabisa akili yangu. She's the sunlight, the moonlight, candlelight. She make me lose control. She's the one I'm willing to sana.